Club Classic.
Ingoma, ingoma ifanyule na yakuza gengota. Mwali kalimbwa shedo. Awe.
Kweba classic sound. Classic sound.
Shali migumi sabe benga.
Achanti baba nasma.
Shilio kama ubaya mbono shakwa umbela. Kama una mabela imasiwe huwa chikekewa. Misawo nekisika imajekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Uwe ya kama ubaya mbono shakwa umbela. Kama una mabela imasiwe huwa chikekewa. Misawo nekisika imajekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Ok guys, chantur bario. Chantur bario. Who's right that can't do barrio? Can't do barrio, what the guys can't do barrio? Can't do barrio, who's right that can't do barrio? Can't do barrio.
Kendrick kumbendwa na vyo piga devi. Uwezi na jam wenyewe siku ya leo dada na
ondoka na wewe.
Uwezi na jam wenyewe siku ya leo dada na
ondoka na wewe.
Una misha ging 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 ging. Una mitung ging 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 ging. Uku na chui, uke ifandu. Yani uku ging 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 ging. Una misha ging 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 ging. Una mitung ging 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 ging. Uku na chui, uke ifandu. Yani uku ging 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 ging. Ida, uku kuna minyama moto. Ulu wazuri watoto. Wapu kibao, koja tupani. Alafu tupea ni joto. Hii pari soki toto. Nasijua changa moto. Nikiwa na pari siwazi chochote. Na waza kupeleka moto.
Kama ugaya, mbono shakua umbwela. Kama una madola imasiwe kwa chikekewa. Misawo nekisikali majekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Uwe ya kama ugaya, mbono shakua umbwela. Kama una madola imasiwe kwa chikekewa. Misawo nekisikali majekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Ok guys, chantu bayo.
Ok, iso boy fili gazi wane. You know what I'm saying?
Chantu bayo. Ok guys, chantu bayo.
Okay, yeah, you guys right here. Life complaining, sometimes champagne. The low of any one number one more any. The wappy twin genie, the happy to penny. Come out to fevele. Tuna vyoji moya moya. Come out to ishikule. Tuna alundi kilombaya. Come out to pokule. Mwenye wota ona haya. Come out to chule. Wanya jasema haya. Oh yeah. Apa jaki, apa jike. Nene no fear. Feel it can't stay here. Oh yeah. Put the hands in the air. Time to party. Pompe kari mchumba mwari katu pare.
Leo kama ugaya mbono shakua umbwela. Kama una madola imasiwe huwa chikekewa. Misawo nekisika imajekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Uwe ya kama ugaya mbono shakua umbwela. Kama una madola imasiwe huwa chikekewa. Misawo nekisika imajekeka waze kumkela. Fakamia kwa beza kumonde kwa kere machela. Ok guys, chantu bario. Chantu bario, kujwa nse chantu bario. Chantu bari, ok guys, chantu bari yo. Chantu bari yo, kutuwa nisa chantu bari yo. Chantu bari yo.
Hayo ye mbrandi neshenga nocha shwa chimpai benga. Watoto achasisha nika. Watoto ayakusa mogu wala ye mgagala. We blasa jiga marekami nyumba nado. Anakubale sana. Hamsito mbrandi neshenga babake na babla. Championi rosungu. Nipetano apo. Kwa bari acha dola. Kibange mojo. Hamsho wa lodi ndola. Yake na sheo zwama. Wesne kwa kashero. Haka miko anaman. Chirumba moteki. Tupaki baba fei. Uwe mjeda. I can be Santosis kutaji umu. Nakibwe wanaman. Nakwepa moto faya wako washa.
Nchwa baba kena Isha. Nchwa baba kena Jose Mtambo.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.